Tanya.
2420.
Magic's
anger on the beat.
In a area amore. Never tell on my story. Na penye mi unyanya and I'm sorry. King of delight, Rasta man do, Rasta man dem, Rasta man good. King of delight, Rasta man do, Rasta commando, ni no shash commando. Babuko manyanya si tunyane kabisa. Wavlana kwa wasiana si tunyane kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, kuna shere, petu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize. Kuna shere, petu ya kuvuna ngwae. Kuna shere, ya kuligolize.
Nafula, stuck you ni miss. Niko na kipengeneza taku kikis. Magura, stuck you ni dis. Niko mashash, mistaki mabist. Western kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwache, to legalize. Dawa ya cancer, to legalize. Mababu kwa manyanya si tunyane kabisa. Wavlana kwa wasiana si tunyane kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, nikisema ngwae, mnasema gode.
Hapa VIP.
Hapa VIP.
Odi, odi, ushame ta strepsi nga jitke meisha madisa. So 21, 2, 3.
Hapa VIP, I'm the youngest motherfucker. Ni mamoshi tu, kando yangu ni makahaba. Ati mini miango na complain juu ya miaka. Usipasi kusano, utatua moshi na siashada. Mwai, singwai kama pedi ni mrazi. Mwai, si mwai, kasi mwai, kibaki. Walai niko haenka niseti kwa jeti. Marapa mwachufada milipange mpedi.
Nataka nijikiti, anuge mbakati. Umbala, nataka nijani.